excelsis Hosanna, in excelsis Hosanna, in excelsis Hosanna, in excelsis Hosanna, in excelsis Hosanna, Hosanna, in excelsis Hosanna, in excelsis.